kuenda sikukani shibuke kafika na kuru na sache shibuka ishafika na kuru na kumbuka na Kristo Records mzee ya twende raisi
wachokerare na the best lyricist ishafika ruka batu andra imfi mina kupa jibuka
na yo morali sio
Chana majani mkasikia sauti fiki kwa teje muka unika huyo ni nani?
Nule mwe wanakuru, tulia, 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 tulia
Mcherare sijatoka kario bangi Ndoko mana siishiki awajui ni mekario bangi Jipuke na wataye ndaye sambona ni wato wagerangu Unajigai unachaina siwezi kutumia kato chitoro Na sensoda shatuka, saboda tushaituka Raisi, raisi
Na kumbuka mkiuliza siku gani
Tutakuja tu, tutakuja tu
Na sache
chibuka
Tushafika Na kumbuka mkiuliza siku gani
Tutakuja tu, tutakuja tu
Na sache
chibuka
Tushafika Na niko piti mse
She's the hostess, wacha situ said the best You, Chris upon pacho sindo all the best Kama punch kwa chest, we give a throw and a cough General, ndo the nigga with the plan kwa desk Violent, tuna kill, easy my beat, remain style Kama letter K kwa nis, get serious, you better diverse Kasa hizi jinafani ni kupe before ni kule exit Tume spread, killer place kama dust Big fish pop, okipenda tuite shark Tuna prick kwenye nerves, wakerare tuko piti Anti mwala sona doll, tuna paint car labor Hini funny, machine, the lyrical pioneer pass Siko chine maji tena kama octo Bass kama 16, lakini nikikam na kumonda Pitia kama Kenya bus 16
Nakumbuka mkiuliza siku gani
Tutakuja tu, tutakuja tu
Na sache
chibuka
Tushafika tu, tushafika
Nakumbuka mkiuliza siku gani
Tutakuja tu, tutakuja tu
Na sache chibuka
Tushafika tu, tushafika tu
Koma jina mindo panya mtu Mkirare kama kawa mwindo mwizi suku Hawe njine uwezi wakuku Wanakuja na marungu na wapa jibuka Yeah, mimi nje mtemi bokono Hawe njine fake watemi bonoko Kama mimi ndiyo question Yes the answer I'm a bad man teacher Jibuka kupunza mbili mbili ndiyo mta Pacho kudunda Kama kawa niko very mafala kujuja Kama kawa muko pending tuhini umpia Andaki magwangwe tena nagusa Wawaki ya toki saka nyaloka Tuhini jibuka lazima ugote ati any way Bola ni tunde mbili Nikolo kwa hewa
Nakumbuka mkiuliza siku gani
Shibuka itafika na kuru
Na sache
Yeah
Ishafika na kuru Nakumbuka mkiuliza siku gani Na sache
Ay, 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 ay Krisonza
Kuzi songo mahenge shika bila mimi wanajua Tushide imebaki kuwa mimi I'm the best Uliza boy wangu mwenye DJs Nikipika sika josha Kila konga kila pez Kufu yangu nijipuka Ikwe, ikwe Kito ninaito I give all the premise So I guess hakuna deni Nimepika na kikoti Na wengine wanashuka Kato ni bisho wakerale Wamepika pole pole Bora gangi Hakuna chakurusho Mabazo wakidai Wambia tumepika Wambia tumepika Mabazo wakidai Wambia tumepika Wambia tumepika
G-H-I-P-U-K
Zangu divine, my fans wanna multiply Wow, wanna divide Najua, unajua, bakota ni kuremind I'm the best, this is inna sina revive Finer than wine, the throne is all mine These are my tickets, you talking, I walk, those are all mine 29, 37, ile month ya 9 Dio mini lizaliwa, nika start kurime Track ime stop, but bado mina tapika Niko here to stay, mini tatumi si stick I'm the shit I wanna pick, ile alphabet Mini pick a studio, paso marambili
Yeah, EBU Chris Records, 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 Chris